ਕੁਨ ਰੇਡੀਓ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੀ ਰਾਡੀਓ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਗੰਤਾ ਨਫਾਨ ਓਰੋਮੋ ਸੰਬਤਾ ਦਿਲਬਤ ਗਲਗਲ ਕੇਸਾ ਸਾਲਮਾ ਹੁਲਕਾ ਹੰਗਸਾ ਤੀ ਸਦਿਤ ਸਗੰਤਾ ਸਾਤਲਾਈਤੀ ਨਾਇਲ ਸਾਤਿਨ ਤਮਸਾਸ ਅਮਜਲ ਕਬ ਫਗੋਫ ਦਿਓਰਾ ਸਾਤਲਾਈਤੀ ਨਾਇਲ ਸਾਤਿਨ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਚੱਕਸਾ ਜਿਰਤਨ ਅੱਗੇ ਫਤੋਨ ਕੇਨਿਆ ਤਮੋਲਤਨ ਕੇਸੁਮੇ ਸਿਤੁਨ ਕੇਸਨ ਅਰਾਂਜਾਲਨੇ ਗੰਮਡਾਤੀ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਕਡੁਮਾ ਤੋਰਬਨੀ ਸੰਬਤਾ ਦਿਲਬਤਾ ਕਨ ਅਰਾਰਤੀ ਓਡੂਫ ਗਬਾਸਾਲੇ ਇਜੋਤਾ ਅਨ ਰਦੇਬਿਨੇ ਸਿਨ ਅਗੇ ਸਿਫਨਾ ਪਾਰਲਾਮਾਨ ਇਥੋਪੀਆ ਦੁਬਰਤੋ ਆਂਗੋ ਗੁਰਗੁਡਾਫ ਮੂਡੁਨ ਤਿਫੂਫੂਡਾਨ ਉਮਤੋਰ ਬੰਦਰ ਬੇ ਆਦਮ ਆਜ਼ਾ ਸ਼ਨਾਫੀ ਮੂਡੇ ਜਿਰਾ ਆਂਗੋ ਸਕਮੀਫ ਗਬਾਸਾ ਬੇਸਿਨੇ ਕੇਸਾ ਕੁਨੋ
ਕਦਰਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀ ਵਲਦਾ ਦੁਬਰਤੋਤਾ ኦጌይ ሴራ ኢትዮጵያ ተውዳኖ ጅታቱረን አድማዛ ሸናፊ ፕሬዝዳንቲ መነሙርቲ ወሊገላ ከፈደራላ ከናፍ ሙደማን ጋፊፍ ዴቢ ጽዮን ግርማ አድማዛ ሸናፊ ወሊንገገስቲ ሶራቱ ይከቅንዴስ
አድማዛኔ ነማ አቡካቶ ታይቴን ወጀቸባይ ሙመ ሚኒስተራ ኢትዮጵያቲ አድማዛኔ በኩምስቀብ ዶኖ ጀቹን ደንዴቲ ጀዴቲን ኡጂካና ፍለት ፓርላማ ለንተኑ መርከነስ ነምተኩማ ሞቱሞታ ከይሰቲ ኮሚሽኒ ዲነግዴቲ አፍሪካ ወጀቸባይለ አክጀቻ አድማዛቲ ውጅን ፕሬዝዳንቲ ማነሙርቲ ወሊገለ አባሴ ረተው ወንቀራ ሱንማሌለ ውጅቡልቺን ሰውጀተን ውጅ ዲፕሎማሲለን ወጀተን ወርሴር ባሱን ትጋፋተምቶት ሞቱማቲፊ ወርዱ ቢላል ቱለ ወሊን ወጀተን ውጅን ማነሙርቲ ተብይከሳቲፊ ተብየላለ ሄዶ ወጀቸባይ ሙጠኖተን ወልትቀበደቲኒ ማነሙርቲ ቀጀልቼቲን ወጀድ ሙጠኖን ቱነኒ ዋንዱ ነገር ቃርቲ ጀዴቲን ረገ ተንማፉ ኢንደንዳ ጀዴ ፉረደት ውጅን ማነሙርቲ አሞ ዋንዱ ወልደት ፕሬዝዳንት ማነሙርቲ ወሊገላ ኮሬ ሀቃለ ትጋፋተማታ ወጀተ
ቦታው ከባድ ነው። ብዙ ፍጹም ጥያቄዎች አሉበት ነው። ነገር ግን አመራር
ውጅንት ነው ሙልፋት ውጅ ሰይረዱ ቀብዱለ ታቱለ አክደንሳ ቀጀልቼ ሚሎል ትይወል እንታይቴኒ ገረጀ ጀብዱ እትፈለደቴኒ ውጅ ተነደብራይ ኢትዮጵያቲ አቦቲ ሰይራ ዮህዱ አመለከካቲኒ መተን አቦቲን ሰይራ ማተሙፊቲን ወጀታሞ ሞቱማ ተጀጀ ኸራ ቀጀልቻፍሞ ሁማን ወጀታኒ ጀደኒ ነሚዋንዱ ጀ አከረክ ፕሬዝዳንት ማነሙርቲ ወሊገላ ማንታን ፍለታኒቲ ፕሬዝዳንት ማነሙርቲ ማተሙፊ ትርከቴቴኒ ሄረጉመታው ፊቴኒ ሰይሪ ትቂቴፈተው ጀቹ ማለ
እኔ ለዚህ ሐላፊነት ተጠየቅ ፍርድ ቤቱ ነጻ ፍርድ ቤት እንዲገነባ
ውጅታና ጋፋታኒ የናኒ አከማኔ ሙርቲ ማተሙፊቲን ሆጀቱ ፓርላማት ማሪ አርዳቲና አሜሪካኔስ ዱቢሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ፍራንክፈርት ራ ዱበትራ አሜሪካኔ ፈደለ ማነሙርቲ ጅጅሩ ፈዱሳ ዱቢሱን ራው በድ ፓርላማኒ ዩአቦቲ ሴራ ፍለለ ተኑምና አሜሪካኔስ ተንማፉ ያድኺያፊ ኸሞቱማኑ ወልፈካተ ቀሮሩ ኸነለን ውጂ ወልፈካተ ተንማፍ ጀዴቲኒ ውጂን ሱንልፋቱለ ሂንደንዳ ጀዴት አካደማዛቲ ሴሪ ወረቀት ቆፍር ጅራቹምል አባን ሴራ ናሞሪፊ ሲያሳን ሶሶ በመተውለ ይመል አደማዛለኒ ናም አሜሪካፊ ኢትዮጵያ ለት በረት ናም ዲግሪ ለመሶ ቀቡለ ተንማለለ ፓርላማን ኢትዮጵያ ናሙም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኢታና ፕሬዝዳንት ማነሙርቲ ቶልቼቲን ፍለት ቦሰላሞን አረዳለ አውጂት አሜሪካኔ ሴፍ ቦሰላሞን ናሙጃከካ ቢኬሳፊ ማንኔ ሙርቲ ቢያላለ ወጀቸባይ ማነሙርቲ አዱኛ ዘሄግጅሩለ ናማ አክጎርሳቲ ውጀከካ ወጀቸባይ ማንኔም በርኖት ጉጉርዱ አሜሪካ ካካ ሃርቫርድ ፋለቲ ናም ዲግሪ ለመሶ ቀቦ ተንማለለ በርኖት ዱቀቦ ጀረላቹዩ ውጂ ተነንተና ሴሩማን ናምጡፋ ወልግጤ ላለ ወጀቹፍ ካካቲ
ኤምባሲን አሜሪካ ከፍንፍኔ ጅሩ ገረጅማቲ ማለ መሰራ አባጂ ፋርሃሬሱፍ ወሊገልቴ መለተ ሴራ
መሰራ አባጂ ፋርሴ ነቀበስ ኡምሪ ዴራ ለኮሴትኒ ዱሉማራ ከንከ ዳበተት ኩፉዳፍ ገይ ገመሞቱማ አሜሪካቲን ቱምሰ ኦኩማ ዳፊ ገመመለካቲን ታሽፈሙፍ አከሃሮም ፈሙፍ ወሊገልቴን መለተ ፈሜትኒ እንጅራ ከሶሞተ ስርነ ከነረቲ አርገመኒ አናዱፉ ጀቹዳን ጉያን ኩኒ ጉያ ሴነ ቀበሰ ተኦ ካን ሂማን ካንቲ ባቡልቺን ሰማጋላ ጅማ ኦቦ መኪዩ መሐመዲ
አባንጂፋን ዮኪን መሰላን አባንጂፋን ኡመተ ማጋለገኛ ጉዲነገይ አንካሽመስ ናኖገይ ዳንቲ አምባ ጉዳ አምባ ሴነ ቀበሰ
ሃሮም ሲመሰራ አባጂፋር ኩኒ jaakuda sadde ke satti hojin hojjetametin kan kulkullahetin lumuyota u gama ogummatin ogesonni biya alati dufan dandetti sadarka addunyaatti dimma kanarat gonfatan akka harom sakanarat hirmatan dubbatametin injira ogesonni deggersa hamba ejila addunya dimma kanarat ogummadan kan hirmatan yota u waligalte mallatte fami ammo abata ita qoranna fi kununsa hamba le federalati fi world fund kidotti director riolanan abata ita Orang nafik kunun saham bale, obo Jonas desta akajaraniti, hoji jasa kan rawat curaf, buah bahi sena isa, dursejinim koratame wenny hundikan koppa heyotau, kul kulinan akahodjatamu dandeuf, gama hundani yu kopin tumuramuda dubbatan.
Ini, betam yang mengkorambet gubernsa, faranjo cai dalam isar bulan.
Kamu akan temit aku kana, kanu hodjat faranjo tamiti, hawasu makainna tunu hodjat. Kanafu, gahengkin. Enu mayu chala ol anat ukan kabatuf, kawaja kenalle ittifusi sufi. Jalan, tabat World Fund bakabudan. Waligal teka nak malletesan, Mr. Steven Batchel, taban isani bi Amerika tergamu ogumadan dimotakanin walitikin desi hujjatudaf kutan naguda kan kabufi sena kan bararudafille kan hujjatuta udubatan.
This expert will come to Ethiopia at the end of November.
Garam pun garam ini topeng kan tuhan garam dua macam sahaja. Jaron ni pun obes sahaja. Tuhan ini toko toko injani. Hoji hoji ramu kamu karor apa demi kopi tajusu. Hoji supada hoji adam sudah kabatmu am kanjal kamu barang upu asit terima jitu.
Wahan balen hidun oromia ke seti argaman. Kunun sakka kanakan isambar baci sanifi, otumman ille cimetinin hawasa wajin wahid du hojje curaf kopi dakan jadan, Dr. Garrama Olika, hoganan biro adaf turizmi oromia.
Biya kamu keset, alwane alwatarra, yerodar, amba kankunun suf, amba ansun, akka suman, akka doa tamo kutuntai, karobina alwane darbe irrage kanagarsis, bekumsa alwane darbe tinjira catur kanagarsis, wan irrabarat, irrabarat imo alwane amma, Gahesa akagumachu wangar garu jechun.
Hale ijar safi sadar khat aroma hujin masaran abba jifat. Ittin hujjata mekan dingki sifatan. Itopiati ambasadar United States of America Michael Rayner senakan. Kufati dafi badin sarra bararun. Ittigafatamu magudata ulle eranitin injiru.
Consequently, Abba Jifar Palace is a symbol of the cultural and commercial links between Ethiopia and the rest of the world.
Masalah apa lagi farfun malakro ada itu pihak adunya wajib kamu cakupan dan warasis. Akas mas malakro itu pihak eksatif umman muslimah sojil korat cure dan sebagainya warasisan.
Hambale karomi nabi ya kena agar sisa nifi enumma hawasa kena adunya tikalak sisa nifi nin mulisu dan da angkanin serite kunun sur afille seron irate kopahan nifi nin akka. Calmatan hujjata mukaban kankasan ammo minister ada fi turizmi Ethiopia Dr. Hirut Kasawi wantota jimmani tin yadatan kalbini tin isan jalatulle akanan afan oromo hangadan da ansha kalani tinin dawatto ta gammachi sane jiru
idolle jimman bajifan ashama yang megandai allo yang megandai ashama Dusukani niti hada, kunjalala niti merasa dai.
Gabas Radio Sagale Amerika Tif Kindai, Mukhtar Jamal, Jimmarra.
Addi bilisumma oromo qaama ce'umsa kan obbo Galaasaa Dilboon hoogganamu aangoota mootummaa Itoophiyaa waliin dubbate biyyatti galuuf qophii rakka jiru kan ibses torbanuma kana keessa ture.
Qaama waliin kun kadurati garuu isa dura yeroo hanga tokko fi kunnamtiinni gidduu deemaa ture. Labsa baasanii turanii labsa waamichaa dhaabota hundaaf godhan irratti hundeeffame kunnamtii geggeessaa ture.
Walii galtee isinii jila mootummaa wajjin mootummaa Itoophiyaa wajjin irra geessan sun maal ka jiru irratti?
Walii galteen keenya akkaataa itti biyyatti deebinee haala amma biyya keessatti nutis akkuma dhaabota biraa nagaadhaan biyya keessatti akeekamuu qabannee sochoonee uummata keenya dammaqsuu ijaaruu danda'uu irratti kan hundeeffame ture.
Qaamni ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromiyaaf qabsaa'aa ture amma sagantaan siyaasaa keessan jijjiirame moo attamiin walii galtan?
laki sagantaa keenya jijjiiramne miti. Inni haasaa tokko yiisadha. Sagantaa keenya qabannee biyyatti deebinee karaa nagaatiin olaantummaa seeraa kabajnee hojjechuu akka dandeenyu irratti kan hundeeffame olii galteeti.
Paartii Dimokiraasummaa Oromoo jedhamee maqaa haarawaan moggaafame gumiisaa salgaffaaf jimmatti geggeeffate irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy paartileen Oromoo heddummaachuuf lama sadii yoo ta'e wayyaa yoo jedhan garii immoo tokko qoftiyyuu ni gahaa yaada jedhu dhiyeessanii turan. Isinoo tokkummaa dhaabota Oromoo irratti yaadi keessan maali?
Prime Minister Abiy yaada ofii qaban yookaan jaarmiyaan isaanii akkatti ilaalu ibsanii jiru. Sun akkuma jirutti ta'ee nuti tokkummaa dhaabota Oromoo yookaan walii wajjin hojjechuu dhaabota Oromoo kan jedhu miidiyaan keessanis quba qaba. Addunyaanis beekaa waggoota dheeraadhaaf dhaabonni Oromoo walitti dhiyaatanii garaagarummaa isaan gidduu jiru xiqqeessanii waan garaagara ta'anitti garaagarummaa walii kabajanii yoo xiqqaate Oromiyaa fi Oromoo giddu galeessa ta'anii walii wajjin akka qabsaan waamicha gochaa turre tattaaffii goones ni qabna. Sunigaa yeroo dheeraa kana keessa milkoofne amma immoo boqonnaa haaraa tokko seenaa jira. Carraan uummata keenya keessatti argamus dhufaa jira. Uummata keenya keessatti argamus nuti dhaabonni Oromoo walitti qabanii walii wajjin hojjechuun walii wajjin sabichaaf qabsaa'uun qooda qaba jenna. Tokkummaa uummatichaa siin jabeessaa jenna. Garaagara deddeemuun kun karaa adda addaa deddeemuun kun hariiroo sirnaawaa tokko ituu hin qabaatin sochiin godhamu rakkinanni dhaabota sana qofaa irratti miti uummata keenya irratti illee uumu. Tolchinee waan beeknuuf nuti karaa sanaatiin dhaabbiin keenya inni dur ture ammas hin jijjiiramne. Isa kaan immoo gaafa biyya geenye jennu warri kaan akkamitti akka ilaalan erga argine booddee tattaaffii keenya haaromsinee itti fufuu yaadannuma qabna jechuudha.
Ibsa paartiin keessan baasirraa yeroo dhiyoo biyyatti akka deebitaniidha kan jiru. Yoom biyyatti deebi'uuf jirtu?
Qophii keenya akka xumurannee jennutti gara biyyaatti deebina.
Dhumarratti ergaasiin uummataaf qabdan yoo jiraate?
Uummata Oromootiin fi qabsaa'ota jiran hundaan waan hin jiru waan gabaabaadha. Carraaleen adda addaa yeroo adda addaatti argamaniiru dhufaniirus carraalee kanatti hirmaanna jennee bulchitoota garaagaraa dhufan keessatti qooda nu danda'amu fudhanneerra. Uummatichis qooda kana kennuudhaaf jedhee wareega olaanaa baasee ammas akka ilaalcha keenyaatti aduun carraa agarsiisu tokko mul'atteetti. Carraa kanammoo humnoonni garaagaraa gufachiisuu kan barbaadan akka jiran beekamaadha. Sabni Oromoo carraan kun akka jalaan baan nagaa fi sabatiinsi isaa akka jalaan boorofun hamma isaa danda'ametti akka tattaafatu qabudha jechaadha. Maayi irratti dhaabonni Oromoos carraa dhufe kana namoota nurkatti balleessuu barbaadan beekaa taasifamu wallaalaan waan isaaniif gargaaru waan isaaniif tolu tokko hojjechuu takka isaan of eeggatanii humna isaanii tokkoomsa gurmuu isaanii walitti deebisuudhaan sabatiinsa nagaadhaaf nagaa yeroo hin jedhu nagaatti kan dhimma bahu saba Oromootii jechaadha. Wareega inni baasaa ture argineef wareega biraammoo akka inni baasu haala mijjeessu tokkorraa baraaruudhaafi qabsoo gochuu qabnaa jechaadha. Aduu kana akka isheen hin dhaamne gochuudhaa kanuma jedhuun dhaamaaf uummataadha.
Hayyuu duree qaama cimsaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Galaasaa Dilboo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Atileet Leellisaa Deesisaa dhuma torban darbee maaraatoonii Niiw Yoork injifachuusaa kan gabaasne keessaa tokko.
Maraatoonii Niiw Yoorkitti dorgoman dhiiraan tokkeessoo fi lammeessoo lallan Itoophiyaa duraan ammoo keenyaatti galateen dhiiraan Lalisaa Deesisaatti lammeessoon ammoo Shuuraa Qixxaataati dhalaan ammoo atileetii keenya Meerii Keetaaniit mo'e. Keetaaniin tuni maraatoonii Niiw Yoork tabar 2017 irratti lammeessoo baate Lalisaan ammoo gurbaagani 29 maraatoonii Ameerikaa Boston irrallee tanam lammeessoo ba'e. Taarmaan durate jechuudha. Atileetiin keenya maraatoonii sana ganna dabramoo kale ammoo sadeessoo ba'e. Maraatoonii Niiw Yoork tuni dorgommii IWF Federeeshinii Atileetota Addunyaa jechuun gannum gannaan qopheessu Niiw Yoork tan irratti nama 50 caalutti irratti wal dorgomu.
Wallaggaa bahaaf Gujii keessatti haala torban kana keessa ture gabaasneerra.
Amati gumigirra ti garati na fisi harati jeda murra ti rumiati sa jambi gidda gesurra ti mi wala kasa ti na fisa jada nitu kete bulseta rupeta nitu warra kani jurrani saan kalani amata gadita na fisa miyak fisa yasa nitu amata rati mo saan mila tindati saan mo yelle didda sibati saan mo konkulata gadi nierga jede nama ati besi ti bilbilati tu gara konkulata ti resani ti mi magana na kamte sana ti nani turani na tantera ti kilometra dikani wai sanita le jetu da to di to ro mea to agge tame gummanni ti terron mo kana argi da suti dilchanga dinaye ti nimmo gadde ti tenni gadina kana jirani kana ko gadi kadani mo alli sanid ma idale ni gadani tu wajira gadina ti kani tena ni jetu da terro da gummanni dilchanga gadina kana da ti ti garga ni gadani polisi federala ma ti samir ma wajira ka ti se proje ti sama gede gede nargal lewante ti magala ke kede di ti ni adenne daggani rake sagalame drama ti re dandi ni sifa tire namo iri ti minne iri ran ni rake sagalame ti dame san sanne ne san tanama di ta manni smale sonti ta sonti kanne veri o manni di ta hari gudda ti ti ni ne jetti da ti akka ti ni haade ne gele ti ta di ti di ti mamma gala kana iye gudda ti ni giri mamma gala ti sabai iriri kunin mogad dikkin ka bidede du policin federala rafi duka ga banatire namota afriku tame jira rata kan jeke da
kana lalchise qama bulchisa wallaga ba bulchisa magala na qamtef wajira policin magala na qamta yasobsi sudaf cerraqin gon emilkovne motum manan no oromia togganan biro bulchisa amnegenya obbu sen fayiso radio sagale america fif sekennenin wallaga ba ke satalelan jiratu tarretge gesamu sanordofemmo magala naqamte ke satiridge gesamu nuuf mirkane sanijuru halelan wallaga ba ke satge gesame ittufufin salelale amanduranano benishangul gumuske satge gesama turani taw ibsani
akkana ga tasgaddin nanno fantingun atikofa jinit agenda insani jiya jiya ambe takadeni agenda isani mugudantu hanneye garagadis akkanisimun namna kawrit araram dande ajje chabada qabini ballesu tukane gabi faddada karawotani ummata kanu tanne sudan naga fuzgabina kan jiran naga amma kujetanan dubatti deb sudas ofta bidadada hoje tama dir tawusati jenda siyasa makaisani kayo sani galmanga tura annon mallaka inni de gannatani akko kana batti fi a atti naga fuzgabina kan jiran wuli galatti bijikan ge kura inna kadeni taman kadima jirani
tarkansi motumman fudata jiru lalchises akkana jedan ittana hogganan biro bulchisab nagenya oromia obbusin fayizo
qalta tigal qabetun ibame ummata nanno oromia teter danga irre jiran halkan fasatiseen udan dukafatibano takko dadda desun ummi difa dadda tin kindaye fetti utun bala akkit imulse akkit oromia teset takkeli ballat rakkun kun nagenya akkibiyana teter tigir gochi fakkeekani okkur dadda kanni baajiyat kaabiyon saani barbaadan kan yitu ika kana ratti magala na kanti yitu tiri go dama tuli toko buqati na rabbatu amma faadi tin ro rabbatu na yeduda motumman tarkaati kema ka fudat kan jira mo yaa da kaafa turani kana ratti motumman federal amnanno indayinna rakku nanno kanjum akkuma na kanni dabbatu tarkaati ni heddu fudata na jiran namon tonno jala o lemi ni jiru me shawrana kaani yiddi tonno jala kan o la kanjum ko ufaat namo to tonno jala o lan tarkaati dadda fa tan yula lam sala kanannu bi shan bi kanin kan ifa dadda fa jaramani rakku fa dogatti tuda nan ni jirira kana na jaati ga fa tira fa ti dadda godi ga fi tuga ga fi ta qabeeka ya fatani duti nula dabatu nan ta yura ta deenu ta kolen jiru ka aikatu mun tarkaati tuma fa da tani ga fi kanu ga fi sirira ga fi kana dai fatani agenda kana dai fatani ummata fakkatani umna qafa na geyni arrat tarkaati dadda fa chuudan fuci namo tamani sanjira arrat tarkaati fa chuudan qabeeni nan fa da chuudan isani tolu da qabeeni kara hidan no tin lekin dani ti deemu da eki ballan nanno kana ke satte wada turan tawusati kana kun kunmo toftani ni fayedam qafan na geyni akawan lam tarkaati rat lati ajje tara wote dimatani fakke chuuda hidanno mata sani tali fuciyan mata sani midiyo
enyo karira sanarratti ukase mi dada qabsis akka kallatti nu fitsan gafanne qorata majiranu njedan
torbe darbe kase godinale guji bahaf lita ke satt hal nagenya rakisata ujratto ni dubatan bulchan godina guji lita obbo abarra buno bule horat namni du ugata u numur kanisaniru galmo dawit tu dabalata sa qopes
dumaji onkolo lista ka se gudna le gujji ke satira konna genya ka umma majiru jiratun dubatan kaum sirako kana wali galu dabu motum mafi adabli summa romo guddu tedal temboda nanu chat rayan tisabiya bobba famu dajir namoni gudna le gujji le men kes jiratan borawna genya nanno isanitif umna tisaraya biya kumatu kesuma gujilita ana karchatti unrayet sabiya wajira kongresi federalisti oromo karchatti ragamura ala ba kafude dursali gidirge guwa jira kafawo dami karcha dirge guguta dunya nidubata gujilita ana bule oratis rakona genya turen lubun dirge gu tokko akadarbe jiratan bule oratokko akasitti man
mata wobote dani banda dargaggo nuguse adula gata edammu karumarra sibaye edane lafaguse bakum tani rata sarukute ajjese
rakkuna genya jira tonni mata jiran kana bulchaana karcha akkasuma simmo bulcha gudna gujilita agafan ne jira obbo gada gudana bulchaana karcha waywa jira ka fa magala karcha rala ban fuda muga fanne debita no kanan
rayani sibiya ban gudna rana no gudna rat panera ni kanje do de panura genya yero do kon mod ala ba tabli summa romti so ala ba ka fa ti da mera dan de jira za tan mod la menu ni kan izani kani izammo rayani sibiya khambra anana ke nge siru jirani tani to de panno kabun panana ke nge jiran so de panno kabunu nu to de panno kabunu border rayani sibiya khani anana ke nge jiru ki khatnu kan sulit wan oli tikal fatan nak kata mesha to ko wis milishan ucho go sosane ko te da bas jirai sarai kurane kurane tikko mesha ni kabata messi asnanno kana tiwan argamen de ne samni pan ololan olri fachiza nuti tu mata ganda undu marayanne kona kanjire ana kende ke satti urani da kanjire wonne urana atnama ko pesus won urana ole tibosu sa kanjire woni soda ta mo ton nada a kanjire hala ti genne yir
obo barabu no bulcha gonne gujili tati ala banka fa wajira sagar ka jurra fura ta meni debi afiga fijedu ga fanne ala banku ne rafura ta muyu kubayin ga buje chun debi san ana bule uratti wa irge gojje fames obo baraga fanne ra
suni danti uta chufa turane danti san banisa firaya chetabiya policy tochwa turane panche satti bakata itdu kasan jira duka sae sane sirri danam to koche rokotame lu buza da barera uddo kadine detenis lu bisnera kana mon policy investigate gudera police postala tigal maera policy la kulle pachun danniya da
bwaqoran no policy na na bule ora raga yargachu fiyalus nof milkawin dandenye halu mod fakkatun gujiba ke satti si jiratun rakuna genya akkabani matu gujiba magala shakki sora namoni seran lakatu ataman jiratan magalatti nilubatu obroba dabbi namoti shakki sotto anno jelo ulfamani galle kafaman ke satokko isanis dimma bakademani policy anate nakkabamani man bulcha magala shakki so obotardo makko namoni to anno jelo ulfamani witzala kefaman sababuma litifqa man jede gafe dandin adola ti shakki so nge suwanchu famiture namoni hun kabamun dimma kana walqabachu mala jedan amma garu martisani bilisana ka gaddi faman obotardon mirkani sani jiru oboroba turce bulchangudi na gujji baasi ne monito anno jelo ulfamani qoratamun olantum ma sera ka bacci su fi jiru jiratun yade sani biwef kenan garu amma sumnara yet sabiyya accibu fate jirura soda qamna ajechun dubatu gaba saradio sagale america galmodait nairobi
lontota abao ardaita ke sajiran gafide facchu sanit odugabasa ke muktar jamal nu erge ture
wali gante motum mafi addabli summa oromo gidutti e tirat tazifame boja warani addabli summa oromo lakosa kuma to kofi dibato kofi shantami sabita ugama biyaati galuni sami agatama inni kunille wirtu leji attaati injine bosa gara gara akake namati jiru dande da kan dubbatami halu makana dikenna kan wirtu kana ke satti walti bu ci o mamu isafi kan daga ami kan mati anset nin anille misesota warana addabili summa oromo uwirtu kana ke sajiran malto akata e gafatti
zanama jendene aske se malik rojete gafi kan gafatani devi sine devi sna e gappa jennanu makkatila e gappa sanitti walite kabamne sojiru mudan to ko makke se orka e ti ni akwa video warabu kana gode mobile anna fakata ikasan mali forabda jedameni jollen mante nedetu tawani jennan ti jegara polisota
mutan misen sawobot mo misen sa polisi oromiat
misen sawobot akiboda polisi to kombo waruma ka ajiru kana ruza ku bankabu mutadi samal ko samal ko ru do sabisa bonat kisina jeranu jollen bae engala fije tawaje teeta
Nampak malu sekali jadinya politik sesuatu yang terlepas jadinya politik terlepas ni ada angka bukara mana hingkani dia mana jadinya. Jalan sisi itu juga terjadi. Agar nampak bakal polis ada kan yang polis itu terlepas ini zaman ini jangan polis itu jalan mereka buat terjadi. Asyik jalan dia mana polis ada kesan ini kesan ini jangan nampak rata kerja di dimaya sana jadinya itu polis itu ko amma birantir wale bombi arah agar betina sakade. Aki mudaan dikoo madahe tafuudan yama mana yaala jistani.
Gaafileen kunniin illee keessattu turtiidhaan walqabateetiniin kan ka'uu fi haal hegeree waraanichaatiin illee kan of keessaa hammateedhaan illee kan natti himan illee jiru.
Waan hin taane hin taane haasaan kun irraa dhaabbatu waan immoo jiru tokko saabbilisanitti maadha ammas hoogganoonni keenya dubbani hin ilaalle nu gaafii qabnu gaafachuu qabna. Wan ada wan kena kena nu biasa ada gasis yang jerut jira lah kerja buat mereka negara komal jira. Karena busana jerufi orang ni kuni ren sama loda. Kam busana thai kan yang kena tukar mesti sada. Nanti orang muda toko. Sebab kapsom ni oke. Lah kau dijual tu sama ni. Ni karu kita mama jira malu dah serak kena ada wan kerja kerja. Asin ni cibar ni, namun nyoga di zaman saya tidak mati lah, nyoga kuda ni dan nyoga jangan tuan juru juga sendiri namun itu dua mati je ni dem ni lalai dem ni dem jin ada malay, amu masih ni tu, agak sesat dem ni ok tu, asu malay juga lalai kita bukan ni malik mati dan ni dua lalai dem ni lalai kuda ni karena betul tinggal lah malay.
Ikan lenji sendiri, nampak punya aku dah beri tujuan arah. Lenji ko kebab, si ko lenji ni, gulia aku dah beri modul anda faham ni. Ini tak cuma jadi tujuan, walaupun si kafir faham, si kafir pula mana yang dengan ikan nasi jatuh.
Mian moso, kami mau semua, yohan amo, presiden lama magarta, usaha gatse, mana dapat cuber bad.
Lenji lenji, arum tahu dah terakhir itu. Jangan mati ko tanjema orang ada jessi tu tak ko kafan akhirnya, rakan ini tangga dapat cuber bad.
Ogansa adda bilisumma oromo obbo daawdiisaa yookaan ammoo miseensota shanee gumii gama biraa osoo argatte hoo maal jechuu ni barbaadda wanti isaan gaafatu.
Karaa nagaati jettanii nu fidanii dhuftanii karaa nagaatiin akkamitti mootummaadhaan walii galuu dhabdanii itti as geessanii moo gaafa duraatu waliin galinii kan waraanni walitti bobba'ee waraanni walitti dhukaasaa jiruu fi eessumaan gaafa dhawama gabaaba.
Kan maal wal qabate qaamoleen mootummaa gamasitti deemanii miseensota waraanaa kanneen mariisisuu isaanii biiroo bulchiinsaaf nageenyaa oromiyaatti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii biirichaa obbo Baayyisaa Kumaa gaafii gaafannee deebiinuu kennaniitiniin jiru.
Gaafiin isaanii akka mari'atamu mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyeessinee jilli tokko asitti argamee ture ijoollee mariisisneerra. Tokkoffaa guyyaan turtii keenyaa baay'ee dheerateera. Maatii keenya yaanneerra waan ta'eef maatii keenya argachuu qabnaa kanaaf dafaa gannu lakkisa. Yeroo gannu lakkistan immoo maatiin keenya sababa adda addaatiin adda adda faca'eefi kan jiru jireenya nagaatti yeroo deebiin wanni nurratti subaayyee jira waan ta'eef lafni mana jireenyaa nuufaa kennamu turtii keenya bosona keessa turreef qabsoo uummata oromootis baane waan ta'eef maallaqni harkatti nuu kaffalamu qixa daaragootiin jiraachuu qaba. Isaan booda immoo kan poolisiitti qaxaramu kan hojii dhuunfaatti bobba'u kan akkasumas hojii mootummaatti bobba'u adda ba'ee qalalameetu jiru kun. Mindeessamee kan hojii dhuunfaatti bahus hojii dhuunfaatti waan ittiin hojjetu argate bahu qabaadha gaaffiin ta'e. Gaaffiin lafaa fi daragootiidhaan wal qabatu egaa xiqqoo gaaffii yeroo fudhatuu fi marii guddaa barbaadu waan ta'eef mootummaadhaaf akka dhiyaatu dabarsineerra. Guyyaa kaleessaa kanumarratti walii gallee karaa nagaatiin xumurre jechuudha. Xiqqoo harkifannaan hin jira akkuma isaan jedhan guyyaa shan jaha leenjii malleedha kan ta'ani. Hin baananis kan dhufe kanarraa jechuudha. Leenjiin poolisummaa guyyaa gabaabaaf akka kennamu akkasumas kan carraa hojii uumamuufis kophaatti akka kennamu kan hojii mootummaas akka mari'an guyyoota gabaabaa yeroo muraasa fudhannee leenjii kana xumurree ramaddii isaaniis fudhatanii gara maatii isaaniitti nagahan boqonnaadhaaf akka deemanii fi yeroo achi deebi'anii waamichi godhameef bakka barbaadamanitti akka argaman deebiin kennameeraa fi. Kanarratti waliigallee garuu gaaffilee gurguddoon filatii kaase lamaan sun hanga deebi'utti hundi jedhus hin jira. Yeroo gabaabaa keessatti leenjii isaanii xumurree eebba isaan jaawwanne karaa maatii isaaniitti nagaan kan bobbaasnu ta'uusaati kallattiin amma ammaatti jiru. Deemsa fuuldura jiru immoo walumaan ilaalaa ibsa isinii kenna.
Dhimma ka'aa jiru kana wal qabateetiin gama adda bilisummaa Oromootii deebi argachuudhaaf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gaafanne dhimma kanarratti waan beekan kan hin qabne ta'ullee deebiinuu kennaniitiin hin jiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of America.